Ndise n'ekitongole ekiwooza musolo mu iwanga Uganda Revenue Authority abakungu baakyo bagaina akaseera akazibu okwinonola akakiiko ka Paalamenti akakola ku by'empi ya ka Parliamentary Finance Committee nga bali kwanda embalirira yaibwe ey'obuwumbi 8.77 mu mbalirira y'omwaka 2022-2027 ababaka ba Paalamenti abatyama kakiiko gyebakobye nti yabaire eidwire ebirumira n'okwonoona empiiya ey'omubi ow'omusolo. Ibrahim Ssemujunganda mubaka wakira munisipalite akobye ntabonanga ku bakungu bataswala nga bakungu ba kitongole kiwooza musolo Uganda Revenue Authority mu nkola yaibwe ey'emirimu etatuukaana kabiri okwenda baire ku sente y'omwe w'omusolo okujonoona. Sente dino okuditematema mulimu obuwumbi 23 edo dakulya kunwa na kwesanusa, waliwo obuwumbi 13 n'ekitundu edo da workshop na seminars edendawulo atetaako nijebese training ey'abakozi ab'ekitongole Uganda Revenue Authority ejo okutwala obuwumbi 8 mpiya da Uganda. Galiwo inshuwe y'ebyobulamu eyebagitaireko obuwumbi buli 20 atenga sente do okupangisa ofiisi debanaakozesa okwo kuliku obuwumbi 12 sente da Uganda. Okusinziira ku Ibrahim Ssemujunganda akobye nti bano abakungu balina okwenonola kuba gavumenti yakazimba ekizimbe ekyaba Uganda Revenue Authority KURA etawa kyamaze obuwumbi 18 empiya da Uganda. Alikwewuunya kabiri bano we bate sente do okupangisa obuwumbi 12 mu mbalirira yaibwe. Ibrahim Ssemujunganda
tunia bajeti ya URA bilioni 8.77 bibagenda okusasanya ko sente mulimu okupangisawo bilioni 12 bwokebera wano baina welfare and entertainment ezokubasanyusa bilioni 2.7 bawuzize batubulire babasanyusa batya nebasasanya sente zino bapangisa ndege turuku bapangisa bilioni 2.7 baina mu bilioni 13 wafunati obudumira mu seminars ne wakufu baina mu bilioni 20 medical expense aba URA ngabalwala bilioni ni abiri kati bogendo katakata sentezo atenga zine mbitongole bya government ebyala chechikulaga nti budget yenu tukendo jisa nenga abantu ko bajiza dawe banajiria kuwanga ebintu byabate kama ojapisa mutibiri mu URA mukano onaje ku parliament muimu sende special meals wanawa zina
ye commissioner wa customs ni abe kagumire ono mukwi nonola era ogeza ko kwanukula abakabano yakobye nti waliwo obwetavu obwesente edo gazira abakabatyama ko kakiiko kano babaire abandi nga tibali bategeera bukalamu n'okukozesa obusungu mukubanukula aye ensonga dayibwe dabaire nambulukufu era ng'obwetaavu obwesente buliwo. Yakobye nga balina n'obuzibu mu kulwanisa abakukusa ebyamaguzi ababibisa ku nsalosalo edamawanga agenda olukireteire aba Uganda Revenue Authority okufiri lwesente era ne government yafundikira ngeri kufiri lwesente yabasebe kino bakikole mbwangu akasente bakafune kabasobozisa okutambuza emirimu obukalamu.